Neil Rush.
Singing the evidence kung unda mama, I know it mama, and I love you mama. Yeah, yeah. It's time to woo me mama, to run it take up. You never regret. Tungo wina supplies, miti kanza misoze. I bought flowers for you.
You deserve such kind of love. Uchine urukundo nguru. Reka ngu unikize mupiragize urukundo. Imbari kukwana za kwana. Imbari no kukwanza vira. Owe, owe. Imbari kukwana za kwana. Imbari no kukwanza vira. Owe, owe. Reka ngukurira ushaka, reka ngusubize ibyishimo. Ni wowe rubavu rwanjye, rubavu wanjye umumurira neza. I found my blessing, nagabi wena nyeri mijishi. Kuva ngufite mfite byinshi, kuva ngufite ngenda nyuzwe. Fati chikanza, inambye kuyindi. Imbere ya vanu, ndetse ni mana.
Tungu wina supplies, michi kanza misoze. I bought flowers for you, napuka mjeko zofi.
You deserve such kind of love, uchine urukundo nguru. Reka ngu unikize, mupiragize urukundo. Imbari kukwana za kwana, imbari no kukwanza vira. Owe, owe. Imbari kukwana za kwana, imbari no kukwanza vira. Owe, owe. Reka ngukurira ushaka, reka ngusubize ibyishimo. Ni wowe rubavu rwanjye, rubavu wanjye umumurira neza. Yeah.